Tun radono VOA saganta fan oromot. VOA saganta fan oromo wuta ta ga jama'a ta galgal sati la mawda ka hak sati sadet mutbandi kuran sagaleti fi gidami shanirati Washington DC rasani da barsun ayu yalgam. Kuma folin testa na gaya onkolele si sadet bare amma kum lama fukudani sagal ke jira radon viewa fan oromo tin nile sati fi metrobandi raja kaso jirtani nudi adajen anene sora la khete
kanu dudubisu antu jube horati matan odu lenjin addawawi dan qopai magala makale ke satti gege sane jira
bokendi kenya gama kaaba arda golbotro be manne neddu jaccabse hore heddu guratelle itana hajaja warana ethiopia general branu dula wan nagabi yarati fi wan tasgabiratti wan dubbenetjir rechi barana finfinne bishoftu kafai oromo million hedut argim tokuma fijalal biyalle ittawon tanumkesa ka holfudelle ninjir ka chit holfure kube waltheyetellen wan chit holfate wan dujir masreni hida bayaratti akka jarsi arara dunya dubbitan ilal gafatte wan resani kopesin kesa tok odwa sampan tujbenet
Torbandarbe yada ida amajet ulal chise wa jirri addawin kan qopai magala makale ke satlen jikename ho ganninanno mormejira dimma kanalal chisudan wa jira addawir ra debi argachu fialinta imilkofne jira murugetas baha makalera jallanne des
lenjistoni wa jira ihadig bakabuan kamisaf jmata darbe ho ganota hiwat kasadar ka giddu galesaf olana lenji wa madamar kenanijiran Lenjin magala makale ke satti kenna mekanarat kanir matan hogganon hiwat mormida gesani jiru. Obba warras gabras ad kan magala makale ke satti hoggana sadar kaolanati. Lenjin maddamar kenna mekun chasa ihadik kan hordo fumiti jedan.
And budun yirasun sasab liluch abalat nammarar lamajan.
Gartun toko yadaw fi misenso taafi hogganota kabiro ratti feuni hojiic ina tokkon hojjata muufi naamusa partij abseda. Kanaf sirre famuk aba yadijer yate rajadan. Chaljadani demsa gowwam saafakkatun gargara mudan kabiyen saas akasumas tartimnit tinadem rakko kabachu sadubbataniru. Wana dadara kokontorani fududan yadisa malakate. Halam bekam nekesati hawasa buura kanin godan nefi enyuf akka kapsaw kanin mullisne fudachufis ulfata kate yada gadi bua kate ubanne rajadaniru lenjin kun sabahima fi bana ta u turature kajadan obbo warres media fi kanin yanne yota elle galme rattaka qabamu ta u danda agaru kunisin tani jadan Lenjin deate sihir matota kanin ginne ta undu batamera. Barsiftu mherat tasfa ho gantu hewaat kasadar ka giddu gale saati. Hariro fi ati duraan kabata turre amma badajira. Garu sabafi afan addetu him basin Ethiopia to kitti ha umnu jadu. Garu amma jalala misom hinjuru jadanir.
Ethiopia tambasadarri Amerika Michael Rayner kalesa magala makale dawo taniru. Turti sanitinis adem sanaga Ethiopia of Ertrala Chisuran University Makaleke sat hayo tawalin mariatanijran. Director Moti Sadarka Dunya kan University Makale obugo itom tagany, Radio Sagale America fakkaib sanit, ambasadar chogadar be adem sanagenya air traf Ethiopia giddut jelkabam, halabar badame marifit tinfufne, dangam marif chuhame kanjet urat hayo tawalin marige gesaniru. Gafikana fayyunne nadebisan biyo talaman giddu haroru ijuru, Hariro jiru waltale kan hirmaachi semiti kan alaajisun rakkootu jiraaje chudan obbogo itom dubbataniru. Motumman Amerika University Makalev deggersan nigod ule ambasadar Michael Rayner walin maria chusani dubbataniru jar amulgeta asma makarirra. Nanno tigray magala addi iroke sa lammi wanjiratan tigafatam lammi wanirrat yakka dalagan seraan ala wabingat isamani jar chudan hiriramor migegesan. Gudina akaba gamatya ana Adiabo, magala adiirot kan argaman jiraattoonni lakkoofsisaanii 15 tti tilmaamamu dhaadannoo mormiitiin dhageessisan qabachuudhaan maqaasa adda baasanii kan himan hoogganaa አናቲም ለሚወን ረት የከሁጀተ መጀር አንተረይሱን ሰገሊሳኒ ለገሲሳኒሩ ሄሪረሰን ረት ከነንርማተን ዋይ ሞርሚሰና እናዱበተን ለምንት ጋፈተመ ሞቱ ማረት አርገሙ ኬሱ ማይሮዳፍ ለሞተለኮብሲሳኒ አደንባፋም ነገሩ ድብርቶታ አባወራቀባን ከነን ኩጠኔ ኡልታአንሁምናን ጉዴድ ጀደሙዳን ገማገሚ ገጌ ሰሜጅራ ድብርቶንኩን የከረትራወተሜ ከለቲዳን ያተኒ ረጋባ አኒሩ ኢሮን ከብሮንለ ሴራን አለ ረጋሶባ ረትለኮብሲሱዳን ሂዳት ደርቤራ ጀቹንለ ሂርቶንኩን እየታጅሩ ጀራ አለም ፍስሐዬ መቀሬራ በካካበ ኬንያፍ ጎድና ቦረና ከን ኢትዮጵያ ትሮባ ጅሩ ጅራቶን ሚጣገስሳጅራ ከስማ ረንዴቢያ ከስማ ኬንያ ኩታሬ ቡልጂንሳ ማርሰብ ከሰት ቦካ ጉዳን ከንሮቤ ከለሰ መነነ ሞታ በተኮፍ ሰገልተሚ ለማ ኦልከም መንጫስ አንጋውኒ አንቻ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ሩገል ሞዳ ዊት ናይሮቢ ራጋባስ
ውዮተ ፍረንደር ባንከነ ሮብኒ ጭማን ከካበ ኬንያ አፍሪክ በጉድነቦርና ኢትዮጵያ ከስትሮ ባጅሩ መነንጅሬኛ ጅክሴ ቀበኛ ወሪፊ ካንረትስ በላዳ ቀብሴ ጅራ ከሱማ ኩታቡልቺን ሰማርሰቢት ገንደቦ ለንጎ የዱ ቀብዱ ጎልቦ ከስት ቦካን ኩሮቤ ሎላጭማሉ ለይበላገይሱ ሚሴንስ መነመረና ንቻ አብዱራማን ሸበሽር ሰገለ አሜሪካ ሂማኔጅሩ
ሜና ዱጋ ሜና ድባ ሰገልታ ሜላም ሲያቹ ጅራ ሜቲካ እንዲ ጅክሴ ወንቶች ለፋ ቶክሊቢታ ሀገራ ፋንሶሎሎ ቦሪ ደርሶ የረኒ ለፈነል ላይ ዘመኛን በልደሴ ኦሪሎ ባስ ሬን ወኒ ድ ሰገልታ ሚሻን ሎን ወኒ ድ ካሪቡ ቶርባታ ሚቶኮ አካና ዋን አላፕቲ ከሚን ኬስ ጅራ ቢዮን ከሚን ኬስ ጅራ ካንቾ ፍታባት
ሮብ ጉያ አፍሪፍ ሮብ ኩነገ ዮናስ ጉትማ ጉትተ ከን አበን ነመኒ ወሪ መንሉ ላከን አንዱራጅ ገገር ጋር ሳርገተኔፊ ዳብሌ ገር ጋር ሳቲፊ ሞትማ ግዱ ገሌ ሳኬን ያትየታ ጅራጅረን ሚስተር አብዱራህማን
ወማን ተርካን ከምኖ አማንተና ኢይኔፊ አማንተና ወሬድ ክሮስ ፋ ወራ ዋልቪሽን ፋ ሰርካል ጉባካ ናሽናል ካኒ ንወሪባ እንደ ዋንም ከርከጋም ወሪዶን እንባዶ አማንተና አሴስመንት ዳኔ አማንተን ዶፍቴላልተ ገና አማ ወልጋፋና እትዴ ቢለዱባ ዋንደን ደን ከባና ፈቲ አሞ ሰርካሊ ካውንቲ ካምቦ ዋንደ ኮቶ አማንተና ራሽኒ ዲኮቶ ሰገለ በደርግረቲ አሞ ድራሆኖ እንገደንጄ ለደረስ
ሚሴንስ መነመረ ሚስተር አብዱራህማን ከጀለንቲ ሮብኒኩን ገንደጎልቦ ከሰቲ በላካነ ካንጌስቴፊ ተስምኒ ለፈገንደ ካና ዶቃ ዋንቴፍተው ይመኒ ወሪ መንራጅ ጌቄ በቀተሲ አመገንዶቲ ወላከሳ ፉላና ማረቁ በተኒ ጅሩ ጀለን
ናሜ ወከንደ ቪንጀርቶ ሄማፌቲ አላፕቲፌቲ ቁዱምን ቀብዶ ምንኒንም ቢያ ካ ካናውልቲ ጋላኒ ወኒ ጀነርጋ ቪንጀር amma vlat gala na kabani minenum biyadi bibida lava gardira moyele sunfada kanila sokli bibida na nafa wan kada kani manum kan kejiran
jiratto ni gudne borna kan urmias romni kun jiddu kan kesumana annu magala moyelet germale ro bajirachu dubbetani jiru gaba sagale america galmudait nairobi
oduna mafqam kanoma
አድነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቃሽ ውጅርተን ኢትዮጵያ መስፈፊ ሱዳን ሂዳ አባያ ወሊን ሁጥወል ቀርቃራን ወሊን ወጀቹ ጅራን ጃርሲ ሆነና ማንታን ገማ መስሪት የኔ ፈልሚው ሞት ጅራ መስሪና ከጃርሲ አራራ አዱኛ ቱቢ ፈለማ ወምትታን ኢላሉ ፈት ኢትዮጵያ ነሞ ጀቺ መስሪ ኮነኒ ዋን ሁጂን ጉፈቺ ሳይት ዩናይትድ ስቴትስ ነሞ አከብይቲ ሰደኑ ዩ አክፋይደራ አክደን ሳውል ግጥ ያርጋቹን እንዳንቲ ለሙ ፋይዳ ከይሳርጋቹ እንዳንቲ ታልሱኒ ወሊን ሁጀታን ፈት መሐመድ ኤልሲናዊቲ ጆሴፍ ሲጌሌ ቆራታ ቆራኖ አፍሪካ ዱብሴ ያለነኑት
መስሪን ማሪጋጌ ፈሙ ገራሲያ ሳፍ ሰደርካ ዱኛት ጉድሱፍ ያላ ከጅርቱ ፈካታ ከጀደን ጆሴፍ ሲጌል ቢዮኒ ሰደን ዋይሂ ዳበያ ወጎቲ ዴራፍ ዱበታ ቱረን ጀደን ማሪን ኩን ሰደርካ ቴክኒካት ከቀበ መዮተው ማሪጋሪ ቱሬ ጀደኒ
the correct timetable for the filling up of the dam so that it doesn't
hidi abaya bishani ngu tamu kaqabu yoma katae baru barbadan kunis bishan laga abaya qonna fi kanem brof bishan akkan amne fi jed kun dimma teknikan furamu dandawda president masri alsisin ergati utarin erganin dimicha olfudun ethiopia ratti dibagochun debi foya argachu fedan fakkatu jedanir Amerikan rakko kana furufi qoda maliya kakabatu gafatamani Amerika afkanen sadarka dunya biron mari gama siyasa angagge famukes akasenani masrin iwajirti natifakka tajedani.
The outside actors, including the United States, needs to be careful that...
Warri sadarka dunya Amerika dabalate ofe gannao gochun imma teknikat yata nijirani firrati mariata majiru ratti gama hunda jajabesun deggersas gama hundaaf bu'aa argamsiisu akka kennan hubachiisuu qabu natti fakkaataa jedhaniiru. Kana gochuun gamni hunduu marii gaggeeffamu irratti amantaa akka horatan gargaara jedhanii yookuun ta'e adda addummaa qabanis furachuun danda'u jedhaniiru. Gama masriirraa waa'ee hidha abbayyaa kana ariitiin barreessuu fi dubbachuun akka jiru argaa jirra ka jedhan Siegel.
It definitely signals a departure and a strategy on the part of the Egyptians.
Warri masri marigagge famu akamma jiru rajjiru yokani maqsuf yala kajiranif mallatto agarsisuda walittibuinsa warana kan hordofsisu nattin fakkatu dimmikun dula warana kan infuramne ta'u LCC'n ammandura dubbatani jiru kanaf gami hundi addadumma sani marin furachu qabas jedan LCC'n garu Masriin dhiibbaa gochuuf humnootii hidhatan kan Itoophiyaa keessaa deeggaruudhaan Itoophiyaa hanga tokko keessatti tasgabbii dhabiinsa uumuun haaloo ba'uu malti jedhee yaada. Dhimma rakkoo baay'ee hordofsiisuu malu waan ta'eef addunyaan qiyyaafata guddaa itti kennuu qaba jechuudhaan Joseph Siegel deebisaanii xumuraniiru.
Kopheessa nagii jalqabna gara daqiiqaa 13 tokko yaane raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka itti aanaan hajaja waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhetti Itoophiyaan fal'ibi dhabdeef waraana raasaa jiruun wal aduu jirti. Taatullee mootummaan rakkootan faluu fi ciniinnatee hojii jiraa jedha. Muktar Jamaalitti itti aanaa hajaja waraana kan dubbise kuna.
Warri bakka adda addaa jirus walitti deebi'a. Oromoon tokko ta'a. Kana booda Oromoo irratti alagaan hin deebi'u. Oromoon akka alagaan itti hin deebinetti ijaaramuu qabaa jennee hundi keenya kan hawwaa turre. Garuu ta'uu hin dandeenye. Ijoollee nama tokko qawwee qabattee bosonatti haftee ijoollee kana galchuudhaaf illee yaaliin baay'een godhameera. Ji'a 4, ji'a 5 yaaliin godhamee ture. Ta'uu hin dandeenye. Namni Oromoodhaaf qabsaa'e Oromoo akkas hin dararu. Dararaan sun sirrii miti waan suukkanneessaatti hojjetame kana miidhachiisu gadi baasuudhaaf Oromoo irratti waan raawwate waan ta'eef ormi maal nuun jedha jennee dhoksinee dhiisne ijoolleen ammayyuu galiif hin jiru. Amma haa ta'u hamma tokko uummanni hafuura baafateera. Dadduu jalqabeera. Barachuu jalqabeera. Karaa deemuu jalqabeera. Akka yeroo sanaa dukkanaa miti. Kun immoo kan ta'e lolaan ta'e waan ta'eef. Akkas ta'u siran turre garuu filannoon gara biraa waan hin jirreef kun ta'eera. Amma itti fufuu hin qabu namni qalbii isaatti deebi'ee yoo dhufee uummata Oromootti makame nuti gammachuu qabna. Nuti uummata keenya walitti bu'ee keessa gallee lola adeemsisuu dhiisiiti. Alagaa irrattis lola adeemsisuun baay'een barbaannu. Ani ofii kootiifuu yaalii baay'een godhe wanni akkanaan akkan uumamne jechuudha. Amma nugaa kan jedhuun qaba.
Yoo xiqqaate gama waggaatiif deema walitti bu'iinsi yookaan ammoo wallolli hidhattoota bosona jiraniin wal qabateetiniin ta'aatiniin jiru kuni takka ammoo gidduutti qabbanaahee amma ammoo yeroo ji'a tokko dhihaatuuf deebi'eetiniin gama Wallaggaallee gama Booranaaf Gujiillee walitti bu'iinsoonni mul'ata namoonni du'an jechuun himama waan baay'eetu dhaga'amaa deema. Gidduu kana keessattuu hamma ji'a tokkoo fi wayii kana maaltu dhalannaani maaltu ta'e gidduu kanatti.
Wanni haaraa dhalate tokko illee hin jiru. Nama ajjeesuun kun darbee hunda inuma ture. Ammallee isumatu ta'e duraan laafee nageenyi uumamee akka haaraatti wanni ta'e hin jiru. Erga jalqabame hamma danda'an lolachaa turani jarri kuni yeroo dadhabanitti immoo dhufanii taa'u. Yeroo kaan immoo ka'anii waa ajjeesuudhaan waa gubuudhaan ni jirra. Erga jedhu dabarfachuudhaaf akkas godhu malee ciminna gara biraa uummatanii hamlee gara biraa uummatanii isa duraan ture isaan caalanii miti. Jiraachuu keenya immoo kunoo argaa jedhanii makiinaa gubu nama ajjeesu. Kana naannaa amma waraanni akka haaraatti baname hin jiru.
Garuummaa nama du'u kanaan walqabatee manneen gubatuun walqabatee rakkoolee uumaman kana walitti sababuutu mul'ata. Fakkeenyaaf qaamoleen mootummaa naannoo san jiran illee kanneen biroollee warra hidhateetiniin bosona jiru jedhaniitiniin sababanii warri hidhatee bosona jiru lakkii mootummaat akkas godha. Keessaayyuu raayyaa ittisa biyyaa kumaand poostiidhaan naannoo kana bulchaatiniin jirutu uummata dararaa uummata ajjeesaa manneen gubaa jedhu. Hawaasni kam haa amanu?
Mootummaan ijaaramee kumaand poostii dhaabee karaa seera qabeessaan. Uummata keessaa ijoollee hidhattee sosochootu baasuu qaba jedhee bobba'ee garagalee uummata miidhaa kan jedhu loojikaalii sirrii miti. Akkas ta'uus hin danda'u. Mootummaan uummata isaa dhimma miidhuu hin qabu. Kan uummata miidhaa jiru kan itti gaafatama hin qabnedha. Gadi bu'aati uummata walitti qabaate, uummata qabaleedhaa, uummata aanaadhaa walitti qabaate eenyutu miidhaa isin irraan geessee jira gaafadha.
Namoonni yaaddoo akka qaban kanneen kaasan jiru. Irreecha Finfinneetii fi irreecha Bishooftuu irratti illee wanti ka'aatiin ture dhiigni Wallaggaa fi Boorana Gujiitti jigu haa dhaabbatu. Namoonni qulqulluun lubbuu isaanii dhabuu hin qabanii yaaddootu calaqqisaa ture. Akka hiriiraatti illee dhaga'amaatiin ture. Yaaddoo hawaasa kana akka bitti ilaaltume jeneraal.
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Ummanni koo Oromoon lama akka warwaraan hin barbaadu. Innisis hin barbaanne. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u bara. Qawwee bara waggaa shantamaa ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu. Akka badiin sun ittiin fufne gochuudha malee ofumaa uummata dararaa ifantii uummataa keessa makatanii Wallagga kana ta'e Gujii kana ta'e minuun tirgumeelloo. Wallaggi. Boorana Gujiin akka akkas hin taane akka ajjeechaan ammallee itti fufne yaadan yoo ta'e qawwee lafa godhanii qawwee uummata kennanii dhufanii uummata akka makaman. Jarri kun amma mootummaa eenyu waraanaa jiru isa kan naagaluu dide bara. Burdhugaadha bakka alagaadha alagaan cunqursaa ture kana hidhatanii falmachuun sirriidha. Amma eenyu waraanaa jiru mootummaa wayyaanee waraanaa jirra moo mootummaa dargii waraanaa jirra moo mootummaa nafxanyaa waraanaa jirra moo isa miti bara wal qabsoon geggeeffamaa jiru. Qabsoo kaayyoo hin qabnedha kan gaggeeffamaa jiru. Kana waan ta'eef qawwee lafa kaawwanii galanii uummatatti makamanii dararaa uummata Oromoo irraa qabuu qabu. Gahee kana taphachuu qabu.
Namni gama lixaatii gama Wallaggaatii waraana kana hoogganaatiin jira jedhamu Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa. Mootummaa wajjin qaama walabaa sadaffaa argannaaniin waliin mari'achuudhaaf rakkoo kenna furuudhaaf qophiidha kan jedhu kanaan dura gaafiif deebii kennaniitiin turan. Mootummaan waliin mari'achuudhaaf qophiidha jeneraal.
Maal taate abboo mootummaan koo isaan dhiisiitti alagaa hidhateeyyuu biyyatti galcheera maal taa'a. Isaan dhiisi fakkeenyaaf Arbanyoof Jimbaar jedhamee hidhatee eertara warra ture biyyatti galcheera. Innaa ijoollee kana dhiisi jechuudha. Maroofa dhiisi. Maroon galuu yoo barbaade dhuguma nagawaa barbaade qaama sadaffaamaa jedha. Abbaa gadaatu dhaqee isa gaafatee ture. Oromoodhaaf abbaa gadaa caalaa qaamni sadaffaan kamiin Ameerikaadha moo Faranjiidha moo Abashaadha moo eenyuun qaamni sadaffaa. Oromoo aadaa qaba. Akkaataa itti dubbii isaa fixatu qaba. Jaarsa qaba. Jaarsummaa qaba. Maroon kana wallaalee miti. Kana dura jaarsi abbaa gadaa dhaqee kadhatee biraa galeera ta'uu hin dandeenye. Ammayyuu yoo barbaadan. Karaa warra abbaa gadaa karaa ijaarsaa godhanii mootummaa wajjin haasa'uu danda'u. Anis akka nam tokkotti kana gargaaruu nan danda'a.
Qaamni walabaa qaamni sadarkaa idila addunyaa fakkeenyaaf akka kanaan dura Itoophiyaan rakkoo Suudaan finciltootaa fi mootummaa gidduutti uumame akkasumatti ammoo rakkoo Suudaan kibbaa gidduutti uumame Itoophiyaan furteetiniin jirti akkasuma qaamni gama biraatii dhufeetiniin rakkoo Oromoo gidduutti uumame kana furuu danda'u hin jiraata Jeneraal Biraanuu.
Amma qaama sadaffaa addunyaarraa kan jedhu kun waan hin fakkaannedha. Oromoon wal dhabdee gidduu isaa jiru kan Ameerikaan dhufee araarse irra kan ofii isaatii ijaarsa isaatiin araarfatee fiqateetu kabaja qaba. Kabaja qaba qofoo otoo hin ta'in dhageettii qaba. Ameerikaan illee egaa dhuftee qaama sadaffaa taatee araarsiteen booda qaamni nagaa hin barbaanne yoo barbaade waliigaltee isa hojii olchuu dhiisuu danda'a. Waliigaltee qaamni sadaffaan Awurooppaa, Ameerikaan, Yuunaayitid Neeshin irratti hirmaatee fixe. Yeroo baay'ee yeroo duubatti deebi'u argina malee yeroo fiixaan ba'u argina malee wanni guutamnee jiraate gaafachuu nullee isaa wajjin dhaabbanna mootummaan waan kana si guuta jedhee guutuufi yoo baate nutis jara kana wajjin dhaabbanna.
Jeneraal Biraanuu Juulaa Ittaanaa Itaamaajoor Shimii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa isin galateeffadha.
Anis isin galateeffadha. Fayyaasa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaatti dabarra. Wayum Matromo kan betulat. Wayum Matromo kan betulat tigara irrecha barana dabara irrecha barana akamitlaltan. Waan heddu argine faayo romo heddu argine miliyoon heddu nami faayo finaqate waayo finaqate kenya haga Itoophiyaatti addunya cuf keessaa walitti dhufeetiin waan heddu nam gammachiisa argine mee yaadi ummata kan irratti maal nami biyya alaa jirru isi ka biyya keessa jirulleen waan heddu irratti gammade tan irratti Mukhtaar Jamaal yaadi nama abi tokko li qaqqabe.
Magaan keenya Muriyaa Guyyooti godin Booranaa na Boomulee irra dhufe. Haadha jiikkeetii ani Oromo Gabraa irra dhufe. Waan dattaa agarree laftanaa durii waggaa 150 harki keenni turtee harki keennaa cuuca jabduun hin baate. Har'a immoo galat rabbi galat mootummaa kan harki keenna deebitee jirti al dattaa nagar.
Kaayidani keessaa kaffanii ni jedhama. Waantonni 18 irratti maal jedha waaqayyootiin hojiin kee ajaa'iba jedhaanii jedha. Hojiin kee ajaa'iba ka jedhu uummanni kuni waaqni malkaa uume kuni ajaa'iba waaqni birraatti nuqeesse kun ajaa'iba waaqni lalisaa nuqeenne kun ajaa'iba waaqni daraaraa nuulaate ajaa'iba waaqni booruu gannaa nuqeessise irraa booqaatti nuqe ajaa'iba jechaanii jira. Kanaaf kitaaba qulqulluutiin gaafa madaallu wanni kun gonkumayyuu mudoo tokkoyyuu hin qabudhan siin jechaa jira. Sababni isaas waaqayyootiin hojii isaatiirraa jirfatta. Hojiin isaammoo uumama isaati. Waqtiiwwan yommuu jijjiiruu fi hojii raajii akkanaa hojjateessa birraa kana yoo nuulaatu waaqayyoodhaan beekamtii naachuun nama kitaaba qulqulluu irratti amanurraa ka eegamudha.
Biraanis isaan jedhama Adaamaarraan dhufe. Ayyaanni Irreechaa baay'ee gaariidha. Ammamoo adda waanti godhu Irreechi Finfinnee irratti deebiinsa waggaa 150 booddee baay'ee uummata keenya gammachiiseera. Haala gaarii ta'een haala adda ta'een kan inni yaadatame. Kanneen asitti hirmaatanii karaa miidiyaatiin kan argan baay'een isaanii waggaarraa yookaan isaan jedhe asumatti wal argine akka ayyaaneffannu wajjiniin hundaaf waamicha dhiyeessa. Lammataasaa immoo baay'ee kan nama gammachiisu Oromoo kan ilaallatu kun waamni hundumaayyuu ni ilaallata. Baay'ee nutti toleera baay'ee gammanneerra.
Maqaan koo Siisaa Huseen Bariisoom jedhama. Galatuma naannoo kanaati. Safarri kun safara horaati. Irree kanarrattis kwaasii kabachaa tanan as ga'ee. Irreechi kuni waggoota duraanirraa kaasee lafa kanatti kabajamaa ture. Amma garuu lakkoofsi uummataa jechuudha. Baay'ee dabalee namni kamiyyuu aadaa naannoo isaatiin faayamee fi miidhagee fi bareedee dhufaa jira. Haalli kun itti fufuu qaba. Wantoonni sirreeffamuu qaban ispeeshaalii iddoo kanatti sheedii wayii hojjetame bulchiinsi magaalaa kana qindeesse namni keenya shaayii bunaa jedhee fayyadame keessummaa fudhatanii simanne gaggeessuu qabnaayyuu. Kanaaf nuti qabsoo keenya kallattii faayinaanshaalii yookaan immoo ikoonoomii keessa gallee waan kana jijjiiruu qabna itti deemuu qabna as ga'uun keenya rabbiif galata guddaa galchina.
Irreechi waan hedduun faarsan irreechi galateeffannaa qofaa miti. Wal faarsanii walitti dhaamatii gargar galuu qofaa miti. Kafuudhee wal eebbifatullee ni jira. Gammachiisaa ejjetaatii fi kennaa Baqqaleelleen irreessa hora Finfinnee irratti qubee walitti naqatan. Maaf asiif qubee walitti naqatan? Maan waliin jedhan? Nakkoor malkaattuu akka gaafate.
Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetti fulbaana 23 bara 2012 gaggeeffame irratti addabaabaayii masqalaa yookaan dololloo biddeenaarra jilbeenfattee mul'atta. Shamarreen tokko immoo fuuldura kee dhaabbatti. Imimmaan qabachuu dhadhabdee akka isheen bu'aa jirtu suura irraa ilaaluun ni danda'ama. Mee maaltu ta'e?
Ayyeegaa akkuma namni kamiyyuu sirna qubeelaa gaggeeffatu sirna qubeelaa haala kaadhimaa koo ajaa'ibsiisuu danda'a jedhee yaadeen itti qophaa'ee jee tokkoon dura dursee irreecha hora Finfinnee kan jaarraa tokkoof walakkaa booda gaggeeffamu irratti kan yeroo jalqabaaf uummanni Oromoo itti gammadee walitti qabamu kanarratti maaliifan carraa kanatti fayyadamuudhaan ishee innaasisu yookaan immoo isheen gammachiisu jedhee tan yaade gaa kaadhimaan koo kennaa Baqqalee Tarrafee jedhamti. Namoonni baay'een jaalallee isaanii kaadhimachuudhaaf yokan fuda feruman magalo ta gurgudda dunya gara europe yo demne paris eiffel tower jelet kabajechu gara india demne mo taj mahal demu dani kanisan kana godani ega oromon mo ada qaba duda qaba malifan akka oromo tokkoti wa macima gochu badus buyase ne qabeste kanet feyedamun sirne qubela se ne qabeste malifan ingodu jedetani kanin kana rawodde
jel qabeshe yojinaratti marette jirta mira kamida kanishet stay stis dagamimi
lugadu bachuf mira gamachu gudada malifi namwa jallatte tokko erga kadimatte sirne qubelatin tolejechu she garida mira she ga ishetu beka gamachaluni ani gamadada bultida bachu wanta qosamiti bultida bachu nimmo adeb sejrenya dalana make sa sadarka sa olana da kan namwa jaib garu qubela sana ishetu sudaf yali ciman tasise baye jabature malifi sakatayin sa jabature nanno torbe okan sadeti oletda irihan ko tokko akani qubela sana dabatu gochanture ero garat murake nyugaru iriako ratti police ni federala tokko qabudani male da jede itagarsisu yale male kunennan qubela da qubela taw sakabitan bekan anjede baye na jaibe malifi deru stre kana asina anjennan sunna qubela ga gefachu fudaddo kanatenna wanta kasine yewo majede netti kametre
osomma qubela sana sirrafude malgo taturte
lugadu bachu firo yegga sanatti kanne yaddesature kan qubela nirrafude motun tane isheen energiti finergitu da malifi shamarani gamtokkon ironi gamakani nida ana afriyanko naduka jiro yali gudda sasne qubela kana dostu da malif ajaib sifanna kahet tawfechada ga policing gara brandu fe agwanasa yemu qabatre ga ilegari sifato dawers lekinen qabu fudo yekamali tinjede namil kayra tumurrati garu
naifsi nanno sanara wanta ture iddo sana baddifachun mira namota nanno sanatto yero rasi tejelmin fatwa sinjede
amma kanatun barreshin kanin ka de ture ufata uccu kamiseti wanta ture fly okani mo faqis nasres wanin jede ga jilben faddu tabakkate matana qabuftute atau ga gafan jilben faddu garu namanni namonni simola fasanti bayetani okani mo ilalchine mota kanatte dumatu yokani mokkas gode na jedemu fingone ture kanin fladde bakkasana bakkana namonni bayen targamana tun tane gara tumurarre ture moggarre sababa turefi tiye fatani namigara kenya lala ture ture ishenisi sirbota nanno sanatta de marani gammada kolfa lala jirti kanabode jilben facchu ko gafa argitu qubela argite bayenate kuma shamurren kamiyu gammachu da agarsi sanitti yokani mo mirasane agarsi sanitti yerotno da ajab sifanna guddake sagalte ko akka boostate ga tumurratti tolina anjitte bayis nende dabsiine kuni wanta garida wan
oso sidde malgo
kana devisu natti cima nandinne wanta teife charrome tolina anjitte ti garu akka yadutti wan nadidumiti wan walbenuf kese chada najalatti najil benfata kan jedu ligasi kan shenatti te kana de guma jil benfatte na futo kan mo sanna qubela na goten seneti namonni bayen halani nenneni miragam machunna ifsaniru tulin barbadin bekaba akkatanu nitasfere chadale
matin shee matin ke bekaniru jarsel gamera uyansa gantatanu sakan inni guddani sawante
ega nikun imadu fati maaf jar sir gadeera ga guyaci daga garu mu ful durat murtesna yo waqa yejede akuma fedaf jalala satira wote de abdin qaba
ulti gari jolle gari rabisni
ensinin le dun singalatin fadda galatoma
kadima gammechi sejjeta welsinni qubela dololob dinatta swamef shamirre kinna bekele bilbilan hasof si senjra
yanko gammechi sejjeta amshalago hala jayi fikateni uyasena qabisonte sawanti mudate yemetti tolera hiyan nentre nanishin marisne duraka antre dobra lanantre akatas ani dubo kolalo qubela qabatejule ega wantijuru wanta feelingi sajisabi bada dubachuni shot sagale ko likyo sabi iyo fille dendeni sigale sagale pase dubachun dendeni ahano ko qabatikani qoba ko tikeni richuba wakota ipato question tama pote hala sene qabisani o majaro ko pratisu pratisu wanta nima fadamira allam tayi ta dechuba galato minjarani tarakanani baye jalatani
arara dabate o gararri chairo lal yero kamita recho ga habba
beso mucho leking your genius ko den denga
lakuda
lakuda mata lakukati barwanu lakuda wajin sene tamat
okay sini family case galato baye radio sagale america nakur milka amburra
تردا فتن تبوريتي والتدچا نغا خيبولا سدن تافانا ماراتيتا انصر على خيت